yande joni toni min tawi sappo joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kor jamono e moɗon habaruji hannde en kalando filla Baba Alpha kalo radio bonfere télévision bonfere yofama hannde en kanko e baabi koɓe gonno e kasko waɗi hitande mu ɓerni nonni fande ndu konno lawol dow lawol ley ko wiyete échangeur joori hama noon ko ɗum inditira kandu konda maɓɓitama o won tataɓo gaɗa nder gallure ñeme yewtere men pinno e studio kala ngono ndaara fila taariki wuro wiyetengo Gaya région mo Dosso won ko tawa sumana Amadou Diangata habaruji ɗi enda miɗi hirtina on jaam subaka hannde o ni wonno ko fawar jondu kondam Baba Alpha wurti nder kasu mo wonno ko watto hitaani ni kanko e baabi ko fuu ndennene kadi konda ni caggal jofol ngol sey wi'a kas gan yi'aka fuu ka sendanto o rewda sabu ɓe mbi hoƴama e moto o dillidama taydu konna himɓe gadino fa jaɓɓitomo damugal kasu ɗon endam ɓe keɓa yiidemo sako ɓe jaɓɓitomo maître Moussi Boubacar jiwdo makko on endan haali dow filla majjum nani ko a haalni bandimin Dialla Mariama kenda jaɗto makko
min e hoore an ummi yehi garowal kasu ñamay gam andude wakkati oya o yofete sey mi tawi ɗorol jofol makko waɗama ammagol baabiko kay waɗaka omo ton omo uddi ko o wurti andaka fuu to o fayi loore gom ni wari adi mum andaka du jeeɗo loore den amma no miile ko gomnati waɗi o ada gam haɗude ɗum yilodo e makko nder huɓere den iri ɗum du no wulƴini sanne gam o yemaki noon fuu no huule du to ɗum fo ɗammo ñawgo bani ko ɗereji ɓi leydako makko jaɓama no hani o acci nder mayri amma fa warde hande ni min keɓa ɗerol gon fuu bi'ugol ɗum hokki lawol o wurtode leydi Niger
d'expulsion sous la main
lawol dow e lawol ley e laabi garoji potta palpaltaji ko waɗa hono tataɓel ni enɗan gallude ñemey ɗum du konda intirama joori hamani hannde nde enɗan wonno kotojo leydi Niger Issou Mahamadou ye ardo wi maɓɓitol majjum ɗum du fawar jon du konda ni e dow weltare himɓeje fuu ndennene kay du konda ni échangeur o enɗan waɗata kana milliard uji capannayyi e goho e millioji kemi jeego e capanɗe nayyi français fam le muɗum no tawdu kono fawar jom millioji kemi jeenayi capanɗe jeɗɗi laati kañum won ko wonno tokkitira gollal ngal e wodde mum e ƴewgol muɗum ko watto kilométre ji jeegon e feccere kam won ko waɗa laabi garoji no soɗo e fawar joni échangeur on enda Abba Nakwara Mahamadou Bassirou kañum o enda won docteur kawjiɗo fila ko darto golleji irɗiɗo mawɗi nani ko haalni Habibou Garba caggal maɓɓitongol waɗi
quand on prend de façon globale
de dun yewti nake golle de ni idum waawi sendide peccande tati e sanger jori hamani pon pedditol koyde mo lumo kataku e pon jokkando beddaji no kure indirane boulevard de liberté no wodi du kulle nafoje sannego ko dum wadi to fijeji bawa wadi e kawride fu der lokkoliji tawadi takkol cakantaraje den nyibdiji kewdi ni gada der majji dum wadi du to loreji darnete e to jehobe koyde mum en du tukkirta mido watta dane ni he himbe huber nyame kawjo kulle gadaade de no wudiri
du respect de l'environnement
nonni caggal maɓɓitongol ko waɗi fa gasini won laabi ɗi enɗan gasini wonno ko fa wari jondu kondan ni bandimi jatto enɗan mbiyeteɗo Habibou Garba o ƴantinake no wonno fa wari joni himɓe taɓa hatɗo enɗan ɓe jiiri ɗum wakkati ñiɓol lawol ngol
bon peut dire ça va
bon mi da wawi wiide woɗi gam ñiɓol lawol gol hoƴi wakkati sanne nde nder bawɗe Allah gol timmi hande gol fittama gam dambugal lawol gol golle lumako an tawa golle gon fun molami ɗo waɗa joom ɓade to gon miɗo hayo famani kam gam lebbi sappo e guesti gammi mi wala gol
quelqu'un qui va se plaindre c'est ça la vie
wallahi min torrake fadde gol fittate gan ɗo woni wuuro amin ba burtinol lore nder ɓade den hoya on gi'i wala fuu ko waddi saɗarma o sayi ñibdi lawol gol dey fuu de neɗɗo muñi fuu no hantan on gi'i hannden lawol gol timmi gol fittama wakkatiji gon lore an ka no waɗa lebbi tattati yaasi ka wurtintake nde hanagol hantuno togon mi yarataka
duuɓi ɗin ni endan ko Issou Mahamadou no woni hoore leydi Niger caggal duuɓi joyɗi o wanno ɗi endan ɗum du kondanni ɓiɓɓe leydi o wodi ko haalta dow majjum nani ko farjo Michel Dedji landiɓe koɓe kolli ɗum e dow duuɓi ɗiɗi endan ko waɗa ɗum e koɓe jii e muɗum
a woowi ngabbugo laawol ƴuwowol dow e ley ko ete échangeur de hana jaman makko himɓe ni woni giɗamo lamɗo hokkumo sabbugo ɓeydanamo andal laawol laamu kawjino e filla jawdi godirtendi hittani ɗum eɗe sappo e jeetati nafar diwtaɓe ɓe ingelewa na kaɓɓiniɓe ɓe leyɗe tubakoɓe gomɓe e jonde nder leydi men Niger di ko handa saɗarmaji ɗi fuu ko ɓiɓɓe leydi tawra no hande wi'e o jaabake dow majji. Hana moƴƴinol galluji kan himɓe ladde domi e makko, nde ni ɓe nanganaka noy ɓe gaɗirta gurnan maɓɓe.
Gonga
Allah horejo leydi golli nder duuɓi tati ɗi kori ɗi o golla ɓurani, ngam ko haaja e horejo ni woni golla ngam jehol yeeso heɓe nder leydi, wala région mo moƴƴinaka.
Horeɓe pelle jingonoɓe ɓiɓɓe leydi taɓitan e miria le région mo sendere kamɓe ɗo keñamɓe kawri ɓe gaɗi haala maɓɓe e dow filla ko wonno waɗi leydi Niger ɗo enɗa, ɓe mbidu konɗa haala ko ƴewata dow filla ko darto ɗatol laamu hara jawdi goltire duuɓi neɗɗo sappo e jeetati o enɗa, eɓe kolla ɓe jardaki dow laabi koƴata to enɗa, eɓe gadda do konɗa balla maɓɓe yahde e bandiraɓe maɓɓe nangaɓe ɗo enɗa ñeme noga e joyi lewru mars duuɓi neɗɗo ɗiɗi e sappo e jeetati ko wurtino nde enɗa. Nenne sei wi kettinoɗon nano hono goto e hooreɓe enɗa mbiyeteɗo hono Abdou Salam de Souza, laatiɗo hono to enɗa bandimi Moustapha Mamman Sane yewdi e makko famiriya.
Toutes ces arrestations
nangol himɓe e kulƴinol gol wona no waɗe gol fuu watta min coƴƴoro gaɗa, sembe waɗude durogo ni ɗum hokkatami. Miɗen gatta dane du dow ko yaawi nangaɓe ɓe fuu joofe, kam fuu e bandiraɓe amin sappo e jeenayo jinganoɓe himɓe leydi tawaɓe no uddi tilbeeri. Miɗen ƴama du jooɗo haali waɗe caka gomnati e fedde jinganore jangoɓe leydi, ngam heɓude mosola saɗormaji université mo ñeme, hana université mo ñeme o tan jangirɗo leydi fuu. Miɗen kolla du komin jokkaki e laawol laamu leydi kawjingol filla kawrol jawdi leydi gollirteni hitaani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e
jeetati.
Nonni fedde mawde hawjinde filla jangoɓe lekko wiyeteɗe ISN leydi Niger ɗo enɗa ni hono ummintini ko senda ni yaadu muɗum murtere jande ko balɗe tati, ɗum du konda ni caggal hono fawari joni du konda ni koɓe puɗɗuno ɗum balɗe ñande hande atalata tati lewru avril o enɗa won koɓe puɗɗoto nde nden ko ele keru leydi Niger fu rafi jande nde. Ɗum waddi ko fande secrétaire général ɗiɗaɓo mo fande comité kawjiɗo filla ko daro ISN o enɗa mbiteɗo Munkayle Ibrahim o haalani himɓe ɗum woni mafari majjum e dow callalol. To madala fawari jondu konda ni no tawa hono le habaruji e fulfulde nenene kayi ɗo enɗa studio kala ngu hawrinde wonde du konda hawrama e dow dar du konda ni andingol e kumpitino e tindinol yahde e himɓeje dow filla ko darto ndenagu tawe heƴi e ley wuuro naadu kono e nokkuje ɗum waɗana to enɗan le 5e arrondissement Jeyaɓo ɗo enɗa fonde maayo e ley to wiyte sahi tesan ɗon to ɓe kawri himɓeje ɓeɓe jewdi e muɗum, no tawa du konda haɓɓiniɓe ko nandi e fande walloɓe jeyaɓe leydi amérique wiyete USIP kañum e fande ray ndenene kayi du konda ɗum waddi ko bandimi jaatto enɗan hono yewdi e Diallo Hassan kañum woni jorojo laamorde, nani ko o haalani ɗum Michel Deji yewtide makko.
Les policiers expliquent leur discours.
Policiers be pantini ko be galana do jonde himbe wuro go gandena ko tabbintina der chakantaraagi din. Min kolli be sadarmaaji di min tawra guika e konandi e mun do gattol jungo bibbe wuro be ben e policiers be sadarma o no hebante mosola do fi guika ka jo wuro be e modibbe e pelle ummatore be rewbe e pelle lardube sarobe sukabe e kol be fu be goni be gadda balla mabbe ko min jeewbo mo galdu ñamay saɗarma mum no hanta moy fuu for ɓangguere mum no waddan balla ngam himɓe kumpintine ko watta hoolare heɓe caka ɓiɓɓe wuroɓen e policier de ni heɓama to tabbat denaku no heɓete
a gagni dans le cadre de la lutte contre l'insécurité.
No tawa to enɗan walamdu konɗa remoɓe tawaɓe ɓattiɓe hono fawari joni hono hoggo sogueji wonɓe to inditiraɓe dongo hinniɓe ren nokkure nde enɗan ɓenɗon du wiyama sei ɓe acca deɓal gawri maadu kondam ɓe gaɗa hono ko nandi e ñebbe ko nandi e muɗum ɗum du konda hunde on laatinde laatine keɓe saɗorma fa ɓe gaɗi jooɗo kaale hakkude maɓɓe gam batte ɓe jewte ɓe paama to ɓe jaarto haala ka enɗa waɗa kana illunoga e lewru mars duminaɗiɗi e sappo e jeeti ko ƴaɓɓi ɗum ley wuuro walam, nani ko fande Abdou Soumana hono kaalodo inde remoɓe enɗa o haalani bandi min tawat to enɗa mbiteɗo Iliasu Goumande.
Minen jo en geseje go o funi min mbi ɓe kollamin kaddi to min darto ɓe kokkamin do hakkeji geseji amin ɗe ngam min tofowa geseji go to min ndemata. Toɓɓere ɗiɗaɓel don kan woni min gi nde ni haala amin ka wala no etete to hoddi ñebbe aawi ko ñebbe heƴatamin sey de ni min aawi gawri, ngam gawri din woni gurnan amin. Nde ni ɓe gatti ñebbe ɓe kokkamin komin cotta gawri, ɓe kollimin wiide ɓe bawta jaabimin sey de ɓe jehi ɓe gi o diri denko ɓe jaabomi
koydi cara kul kango wono ngay dow ngay gadeda ter
nonni fedde leydi Niger yetene meyna lato baal famarɓe ka en dukonda no woni waɗa yilde ene leydi Niger nokku warde nokku gam batte ɓe jaaɓe cuɓo hono lato baal heɓɓe mbawi wattude nder mabɓe taw woni koɓe tawa ele ñalaɗen faa ɓe gaɗi jaati lato baala kono mabɓe fedde tawa goɗɗom sei ɓe keeɓi jaaɓa ko ɗiɗi e gotel ton enɗa meyna on wonko heeɓi ɗum ndenne nani ko Abdourahmane Maiga laatiɗo ɗiɗaɓo no enɗa ekkito meyna on enɗa hanko haalani banni Abdoulaye Aoussouk.
L'objectif c'est
ko wona no tefe woni heɓude sukaɓe lobbuɓe latoɓe bal ñeñuɓe watteteɓe dow inde watteteɓe nder fedde latoɓe bal potorɓe yahande dow inde leydi Niger nder fijo latol bal kawrango leyɗe Afrique. Ɗum ɗum waɗi miɗen jiilol nder reedu leydi fuu. Min jehi maraɗi Agades Zender, hande miɗen tawa tawa min keeɓi nafakka jiilaki amin kidu sanne ngam miɗen he ƴewtinade min keeɓi du sukaɓe ɓen. Ɗum walliran du sukaɓe tawa ɓe no ñeñi sanne duuɓi ɗiɗi ni ko miɗo andi woɓɓe maɓɓe nder maɓɓe min keeɓi sukaɓe ɓen min adata.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No welcome sanne miɗo feccide ɗum.
Yewtere men pinna hande studio Kalangu no ndaari yerno mbirnomi on ni hemɓe artiɓe joɗina singi wuuro wiyetengo Gaya wonan le région mo Dosso ɓe wonno canggaɓe caggal canggaɓe ko joɗiɗo e ndam nan wonno ko sogankoɓe ɗo gaari joɗade mabɓe ɓe gaɗi jonde mabɓe fuɗu konno himɓe no laatiɓe canggaɓe hono himɓe no tokkuɓe towruji ɓuuri sembe to mabɓe nden mum dina heewa sembe ndenne ɗum waddi ko fande wuuro ngo endan moy en woni ko joƴƴini wuuro ngo wiyetengo Gaya moy en arti joɗi ton Gungu Mouhamadou Antani yeyin ton jahangal o yewtide mbiyeteɗo Awdu Namata nani ko haalanimo goto e jeyaɗo e mamiraɓe mumen singi wuuro
gayewo day ko arabum bo singi
wuuro gaye goo ni ko komanzo kan singigo wakkati o warno daane maayo gon sey hoore makko haqqi o anda fuu no waɗe ko o feddita o wara dow fongo goto omo dari dow fongo hedde he bene omo ɗon ni sey o nani laata waɗi riggango gon dow wamde den wi'imo kan en gondi kan en ummodi ɗume o haaja o haalana ɗum kan moytan gonɗi makko joni joni dow ko yaawi nden o wi'i kanko ko komanzo on o hiɗana o feddita o yaha dow fongo goto sey laata fali dow maayo gon ko komanzo e koreji mum fuu jaaɓi dow laata fedditi maayo gon gari ɓurti kombo nden laata wi'imo hana ɓe joɗoto ɗo noon ɓe ƴeeña wamde den ɓe joɗowo ɓe ƴeeñi ɓe jooɗi ton wakkati seɗɗa gaɗa mum sey kombo laata on wi'iɓe po o daaroto o joɗoto kanko e koreji makko o jippi sey o wari nokkure wi'etene Habuzeni o singi ɓaade makko ton ɓe jooɗi wakkati juɗɗo faa ɗum waɗi wuuro nden o mella laamiɗo Gaya arano gaɗa mayde makko miñii ko ɓiyeteɗo Farimmanzo laami gaɗa mayde makko miñii ko ɓiyeteɗo Gagnokoye Sandi Gorzo Thirey laami gaɗa mayde andi Gorzo Thirey Gagnokoye workosi afa koko manzo laami nder laamu makko wuuro Gaño gon mawni leñi ɗuɗɗi gari joɗiɗi he maɓɓe dewgol naati hakkunde majji gaɗa mayde laamiɗo o Gagnokoye baani margu mella ɓiyi ko debbo du woni arano mo songoye boroɓe dewli jonde maɓɓe weeli wooɗi sey o wi'iɓe to kan en no ndemoɓe non ɓe jooɗo kamɓe songoye boroɓe ɓe kawjo leydi din kan en coƴƴoto e tawangal mumɓen ko laati filla leydi din fuu kan en kawjoto ɗum amma ko watte nder wuuro gon fuu songoye boroɓe filla mumɓen non ni waɗi caka maɓɓe faa hewti e jamanu hannden o laamiɗo hannden o du woni laamiɗo laso e go aɓo illa wuuro Gayo goo singa warde hannden
bonkoni dey Gagnokoye waynaaci Gagnokoye woranke cindi fo
e do ɗon ko habaruji mumen fulfultili mi accidan on e bandan Ousmane China gad wadda habaruji e hawsankore woɓɓe ɗo goran wadda ɗemle koriɗe enɗa studio Kalangu ndenne assalamu aleykum mbalente jam waali
studio Kalangu
nder gallu ñemeyi
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi FM
do radio amfani
lamba hembere FM
mayna sorowa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho FM
birni gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho FM
dolbel
do radio gorwol FM
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho FM
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi FM
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi FM
tamaske
do muriyar karkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati FM
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi FM
magaria
do radio kitari
lamba hembere e go'o toɓɓere e joyyi FM
studio Kalangu yaadu leydi Niger
studio Kalangu